Genesis 32 verse 1. UJakobe wahamba indlela yakhe ezingezi kaNkulunkulu zamhlangabeza. Verse 2. UJakobe ezibona wathi lokhu kuyibandla likaNkulunkulu. Waqamba igamla lendawo ngokuthi iMahanayimi. Verse 3. UJakobe wathuma izithunywa phambi kwakhe ku-Esau umfowabo ezweni laseSeyiri, izwe lika-Edomu. Verse 4. Waziyala ngokuthi niyakukhuluma kanje enkosini yami u-Esau nithi, inceku yakho uJakobe ithi, ngikhokhobele kulabani ngilibele kuze kube manje. Verse 5. Nginezinkabi nezimbongolo nezimvu nezinceku nezincekukazi. Sengithumele ukubika enkosini yami ukuba ngithole umusa emehlweni akho. Verse 6. Izithunywa zabuya kuJakobe zathi, safika kumfowenu u-Esau nawe uyezwa ukuhlangabeza enamadoda angamakhulu amane. Verse 7. UJakobe wayeseshaya uvalo kakhulu ekhathazeka, wahlukanisa abantu ababenaye nezimvu nezinkomo namakameli kwaba ngamaqembu amabili. Verse 8. Wathi, uma u-Esau efika kwelinye iqembu alichithe, iqembu eliseleyo liyakubaleka. Verse 9. Wathi uJakobe, uNkulunkulu kababa u-Abrahama, uNkulunkulu kababa u-Isaka, uJehova, wena owathi kimi buyela ezweni lakho nasezihlotsheni zakho, ngikwenzele okuhle. Verse 10. Angifanele neze wonke umusa nalo lonke iqiniso okwenzele inceku yakho, ngoba ngawela leli Jordani ngodondolo lwami kuphela, manje sengingamaqembu amabili. Verse 11. Ake ngophula esandleni somfowethu, esandleni sika-Esau, ngoba mina ngiyamesaba, funa eze angichithe kanye nawo nina nabantwana. Verse 12. Wathi wena impela ngiyakukwenzela okuhle, ngenze inzalo yakho ibe ngangesihlabathi solwandle esingebalwe ngobuningi. Verse 13. Walala khona lobo busungu lokho kwakusesandleni sakho, wathathela u-Esau umfowabo isipho. Verse 14. Izimbuzikazi ezingamakhulu amabili, nezimpongo ezingamashumi amabili, nezimvukazi ezingamakhulu amabili, nezincame ezingamashumi amabili. Verse 15. Namakamela asengwayo angamashumi amathathu namathole awo, nezinkomazi ezingamashumi amane, nezinkunzi eziyishumi, nezimbongolokazi ezingamashumi amabili, namathole ayishumi. Verse 16. Wasinikela esandleni sezinceku, amaqambi ngamaqambi, wathi ezincekweni zakhe, dlulani ngaphambi kwami nenze ibanga phakathi kweqambi neqambi. Verse 17. Wamyalo phambili wathi, nxa u-Esau umfowenu ehlangana nawe kubuza ethi, ungakabani wena, uyangaphi na, ngezikabandla eziphambi kwakho na? Verse 18. Wothi, ngezinceku yakho uJakobe, kuyisipho esithunywe enkosini yami u-Esau, bheka naye uyeza ungasemumva kwethu. Verse 19. Wayala nowesibili nowesithathu nabobonke ababelandana amaqembu, wathi niyakusho njalo ku-Esau lapho nimfumana. Verse 20. Niyakhuluma nithi futhi, bheka, inceku yakho uJakobe iyeze semva kwethu, ngokuba wathi, ngiza kumthoba ngalesi sipho esihamba phambi kwami, andikuba ngibone ubuso bakhe, mhlawumbe angamukela. Verse 21. Sase sihamba isipho phambi kwakhe, kepha yena wahlala ekamu lobu busuku. Verse 22. Wavuka ebusuku wathatha munkakhe ababili nezincekukazi ezimbili nabantwana bakhe abayishumi naye, wawela ezibukweni elithiwa iJaboki. Verse 23. Wabathatha wabawelisa emfuleni, wakuwelisa nalokho anakho. Verse 24. Wasala yedwa uJakobe, kwabambana naye umuntu kwaze kwasa. Verse 25. Esebona ukuthi akamahluli, wathinta esikhoxeni senyonga yakhe, waphinyazeka uJakobe esikhoxeni senyonga esebambene naye. Verse 26. Wayesethi angihambi ngokuba sekuyasa, kepha wathi, anginakukuyeka kuba uhambe ungangibusisanga. Verse 27. Wathi kuye, ungubani igama lakho na? Wathi, nguJakobe. Verse 28. Wathi, igama lakho alisayokuthiwa uJakobe, kepha u-Israyeli, ngokuba ulile noNkulunkulu nabantu wanqoba. Verse 29. UJakobe wayesembuza ethi, ake ungitshele igama lakho. Wathi, ubuzelani igama lami na? Wayesembusisa khona. Verse 30. UJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iPheniyeli, ngoba wathi, sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso, nokho umphefumulo wami wophula. verse 31. Ilanga lamphumela esadlula iPheniyeli waqhuga enyongeni yakhe. Verse 32. Ngalokho abantwana bayizala bawudla umsipha wenqulu osesikhoxeni senyonga kuze kube namuhla, ngoba wathinta isikhoxo senyonga kaJakobe emsipheni wenqulu.